Jamaatu kamuti, umtana gabo Ibrahimovic. Iti ndeza makile na mafinish.
Mafige kazi kupuga ni spirit, init.
Jamaatu pabiku,
yamaatu pabiku.
Umtana gabo Rihanna.
Shahakena ari, virala. Chepeta masocha tinuglanda.
Jamaatu malemo, umtana gabo yegeke. Iti ndeza mpukuku.
Pangubuza na makanda bachangen. Pabu kupa maje vele nyan reva. Stichi maga kulu mfana but you can't get it. I can't get it, baba, let's get it. I can't get it, baba, baba, let's get it.
Angele wanna bet. 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 Angele wanna bet.
Angaga by Kate Baba, 365 tala si pusha le. Shukuru Baba, ha ha ha. Kuchupa Baba. Every year different flow Baba. Ha. Angaza kuzi kibamba kanjani. Kota bash, angaga by Kate. Angaga by Tesh. Sha, angaga by Kate. Asha, angaga by Tesh. Aisha shake Baba, apart to search up 20 Baba, 365 ingo. Taskatala kuchupa nsi. Ha. Babi Cooper. My mom is Kupuga and I'm fine. Iguendo!
Jamaatu